ya Klemo.
Pize unachoma, unakuma, unajigunga, unabuta, utema. Pize uko haiwa, sile raha we, unafila. Pize unachoma, unakuma, unajigunga, unabuta, utema. Pize uko haiwa, sile raha we, unafila.
Lafu jomi hadarati sishiriki Misi danganyiki life na ukawiki Hippy Sobriety man misi banduki Misi banduki
Kani blow ni blow na kani wo ni wo Kani story na drugs sita shiriki Kani blow ni blow na kani wo ni wo Kani story na drugs sita shiriki
Bize unachoma unakumo Jigunga unabuta utema Bize uko haiwa sile raha we
Deal. Young and China kutikiliri kupolisi nanya mix Round this, wala nguzi wata freeze Uwasipo kwa manjaro zao za cannabis Rohin, cocaine, hashish, mandrax Pali amepewe mavijana wakithania Hindo best way ya kumake easy dough No, this time is not an easy go
Bize unachoma, unakumo, jigunga, unabuta, utema Bize uko haiwa, sile raha we, unafina Bize unachoma, unakumo, jigunga, unabuta
Nimekuwa nikiunda pedigree Mr. D Yani drugs isonge mbali na me already Nakisha flame a base California sauti ya msani kwa mafansi Yani wadhi Nambari tisa mgongo ni jazi ya nakada Squeezy na eza rudi home Bila kustaga Nimekanyaga Nanda kwenye makao ya kuvuta ganja Kutanga tanga mapai wakini handra ah.
Bize unachoma Unakumo jitunga Unavuta utema Bize uko haiwa sile raha we Unafina, yo, bize unachoma, unakumo, unajigunga, unavuta, utema, bize uko haiwa, sile raha.